enkambi y'amagye ge UPDF eyokuna eya Infantry Division enyikiza enjiri ku kirwadde kya Ebola n'engeri y'okukitangira okusaasaana mu magye. Mu lutuula olukwata nate ku by'okusomesa ku Ebola olwabadde ku kitebe ky'enkambi eno ey'okuna olunaku lwa jjo, omuduumizi w'enkambi eno Major General Felix Busizori yalabudde amagye okwewala nate okwenyigira mu bintu obw'emirimu n'enkungaana ekijjuddemu abantu abangi ebisobola okubassa mu kabi ak'okuyoola ekirwadde kino ky'Ebola. Ono yasabye ab'ebyokwerinda okugondera amateeka ag'ebyobulamu okuli okweyawula nga tebeewulira bulungi, okwewala okwekwata mu ngalo oba okwewa akafuba, era beewalire ddala okugabana engoye n'ebisulwamu. Busizori yakkaatirizza obukulu obw'okukolera wamu mu kulwanyisa ekirwadde kino kinnamutta ekya Ebola.